Amazima ddala sirimba lwassanyu Mufuna obutaba abandi mufuna obuliba Osagasagana nze ndyoke nkuwa emboozi Musa mungi ndyose ne mbasiŋŋaana Owengala kube n'owengoma seemu
Yeah.